nwa abụkwanụ nwa ogbenye Chineke. Ejena ewu omiwe ka ndị ọgaranya si ebi. Isi mbọsị nke gị mmetụcha ahịhịa. Mburu jipụ gafeta. Oge nwoke a ga-ada ogbenye mburu ọgaranya. Ma ngafeta ebe pọtọpọtọ dị. Ma mmemme pum, well speed, tie taya. Tam, chaya aja. Ọ mara ka ahụ dị ya. That now is my turn. Unu ewu omikwana ka ha si eme nke ha. Arms giving delivers from multitude of sins. Gaba n'iru mebe ọgọ. Inwegodi enwe enwe. Inwere nwa one ga-ezuru gị. Bomba onye ga-ewere. Hapụ ndị ọzọ ka o jee gbezie yere ndị ọzọ aka. Iwere one ga-ezuru gị mkpa. Ibu. Mara na ndị ọzọ were ndị were mkpa. Amen. All ndị ọgaranya were nsogbu na nke tithe ha na-eri ego Chukwu. One tenth of their wealth. O chiche ka ya ga-esi weta 3 million or 10 million bịa kwụnye n'ụlọ ụka. Asị mba o. Onye ka bishọp ga-ere ndị zone? Asị anọ 10,000 naira. Nwa ogbenye akwụọ 10,000. Gị bụ ọgaranya akwụọ 10,000. Echije na be bishọp. Vuru White Horse jewe ebe a. Ka bishọp gụọ mmanya dị ka kaikai. Ka o mee ya ọtụ ugwu. Ịma ma bishọp ga-ada stroke. Ị bụrụ nnukwu efi jekedo ebe ahụ. Efi a na-ele ego ne. Efi bụ how much? Ọ na Nigeria ka aka ji ọgaranya aya isi. People were parading their world stupidly. Onye ọgaranya nata ma na ọ natago. Otu a ka ọ ga-adịkwa mbọsị ọ ga-anwụ. Ego niile ọ kpasara. Ọ nọzi asị biko sị chọgodiri ya. Mọt ka ya wee mixe ego da na ihe nke Emeka. Oge ofe parish anyị nwere vire gaa n'uke mmanya mara ova na enibere kwa onye nwụrụ anwụ. Ofu madam si chọrọ ya si madam ọkwa ego gị goda. Ọ sị mfada ya bụ ihe Emeka anyị. Ya bụ ihe Emeka anyị. Ka anyị mix ya na golda wee na-agbatị ahụ. Ekeweze ndị fada nne. Na-eke ndị fada nne. Hei, nne ha nke a. Onye na-eke ndị fada ọmakwụ na onye bụ onye ọbụchi na mama fada buru nne bụ ihe. Ori ese na ka anyị riwe na ihe nke a. Ihe ahụ ị na-enyere mmadụ na ndụ erieri gị n'ọnwụ. Jụọ onye gị na-anọ sị, ị chọọ ka erieri gị n'ọnwụ? Ị chọọ ka eriere gị n'ọnwụ? Alakị anyị. Amen. Na-etekwa onwe gị anya kịta o. Kịta. Kịta. Ebe o si tụmụ n'anya bụ na nwoke ọgaranya nọzi n'ebe mmụọ na-ebe akwa. Onyeze afọ ebe Lazarus na-ekwu oyoyo n'obi Abraham. Ma mmiri nkịtị a na-aṅụ aṅụ adịrị ebe onye ọgaranya ya nọ. Ọka ị mara ihe niile ebe ọgọ ị na-eme n'ụwa bụ akụkụ ị na-akpakọ ọbe na be mmụọ. One imetere idote imetebere n'ọgọ ka a ga-eji zụ gị mgbe ị nwụrụ be mmụọ. Ọ bụ na ị bụ onye aka chịchịchị si na ị bụ nwa ogbenye. Ama m oge echejili ego. One woman na be anyị. Ụsọ ndị a na-emefuru ebere. Ọ na-akwụ na-ejebe ndị mmadụ. Ma a na-asị na ụwa na-atụ ya n'ọnụ. Ama ọ na nwaanyị a. Otu a ka ọ na-ata m onwe ya afụfụ. Maka onwe ndị ga-achọ ka a mara na ha bụ nwa ogbenye. Chi ga-emeghe ọgaranya. Isi na ya. N'Imo steeti. Ndị achụ n'ọrụ na ndị na-enweghị ihe a na-alụ n'oro bịa na nke gọvanọ. The less privileged, mbọ the handicapped. Ndị ahụ na-ezuchara. N'oro bịa na nke gọvanọ, bere bịa. Sị gọvanọ na anyị bụ ndị ahụ na-ezuchara. Governor say ha get away. We bupu ya ya say half an ya na ebu ya ya na ho ezjerugu ya na we nke ya. Ahu ezuru ya ya na ebu ya ya na ha ncha ni na bu ndi orus. We out. Out of this office. Oh, yeah, but governor, no, no, che position of as a governor. Oche zone, and a pub. Oh, yeah, me, hand charge, I just second tenor. Second tenor. Eh, just second tenor, just third tenor. Okay, okay, okay. Can I have a Nigeria? Here, game, one day. Oh, yeah, bacha, cha, bacha. Ozone side, go me house, today. Akwankin na gafa ni ruko main house ya ifu ke efi na enuhare odika ndi awusa na azu efi na gafa imano na efi na akpotachara governor efi je ye bribe efi bribe on egbu egbu go main house up na mna gafa ifu ke efi na enuhare mu na akwusa me na fanna meni hu makana ihe gosi ihe o gosi na onye ahụ bụ onye abụrọn onye abụ na efi na enugharị n'iru bie onweghị ụmụnna onwere ikwu na ibe onwere ndị ọgọ onwere ndị nọ n'okpuru ya onwere ndị sekuriti bugodu n'ofu a gaa gbuenu be gọvanọ bụzi katịl ranch. Ghana gate, hand down money, go get to be the governor. You made a hair berry. If you are in a new Agolano game, which I will have. Moya Gabi, Kaka didn't do. Oya Gabi, I sent out as one. Mobi, I'm not, I know we are not, Gary, for what way. Oya, now, son. Cholesterol. What I want to tell you is, oh, that heaven is crying over the rich. I am meeting a band in Igwe, Nisindo Garaya. Makabu newe putecha ihe chiku yelai, amang wedu wobu inetiti ai. Ihe wede ge ezulai. Ego manu ai ge me mwata kiri hotua, oburu e miloni auto aha. Ekebego manu na abata n'obodo a every week ekewi onye obuna ha alusi na industry nwa ona bia obobuna ego anyi sike ya president kere nke ya okwu ona ga abia weto zuru ya mana sububu na mahone na ezuru hezu last time nga Lagos o wenukwu ogara ya bia na bulu mo wenukwu sobu nke mba na moti eke ekpere ekpere ona agwa wunye se mgbe ya ga enwe ego mgbe ya ga enwe ego. I don't know you are nnukwu ego. A multi billionaire. Nwe ndo keta to na se, one ko ga bi nwe, e mara ni nwe ego. O se mu father, father e bi akwa. Mu se mba ona. Mu se la ke ba mu no keta. Na mma na nwere ego. Amen and amen. Akona chigo onu wa. Bu chichigo onu. Ndi bucha na presidency buche na parastatas upon ego ni na abia ewe ndi akaji ugwo oru o we ndi mecha supplies to the government houses umu ogbe ebiteche ego supply o ihe asisi supply kuzi anyi ugwa eh ndi governors na ndi anachi anyi abule enwe uwo mmiri were oba. Umakuwa nkebu umaka anyi asucha ha na school. There's no job. Umaka na enuari up and down. Some of the meaningful positions they have left for their children who are still in the school. Eba ga chatu umu ogbe ya graduate nyolu. Ha pocha position a ga ti umu ha mbu umu ha gochara. How are you sure your children will be alive by that time? Obodo we buru obodo aga aga. Ha bia buru uwanisi. Ofu nwoke Germany akwọm na agu ka ngutara ebe ono na ebe akwa, a very rich man. Ndi madina say the first time this rich man is crying because the rich also on ebe ndi na agafe na agege dog ndi wa biaju we ogini o say ani obi na mapu ya o ya nwoketa na cancer as na on eme ya. Who will be taking care of the world? Oye ge neto uwa ma ya nwoketa ndi ukwa che na ha na neto uwa he netero we ha na nete mmadu okufodi ni me he bi hanse hu ka ha na ishi he were time asar ana agu ma ya agu nka agu nka ozo agu koke na agu igbo ka we wete energy ka we chezo stress ha were ana agu the present agu pun ka ma ndi na agba nka na agba na ahu oke akuno ba oke trouble especially mbi na ho dia oge ga ma ma na aku amaka na kwa soka akodikwa mma iwe o ejikwe na maka na Lazarus dara ogbeye sika iburu ogbeye because na Abraham o jere na bu ebu kwa gara ya no wa bucha gara ya no wa je bulo gara ya ni igwe se wan nege bulo gara ya no wa bulo ya ni igwe og di chana ge ma no wa odikwa ge na mbara igwe. Amen and amen. Sorry, I'm a dark and anti. Dogara. Oh, you're a bona neighbor. You hear the rema. Amen. When I can say no, the regain jock, when they made a better. Why you buy am now? Why go game at Church Diego? Why am I on HG Lego? Ego. Mbamacha, where one? Kebunye bed yen. Abu na adugu borana ba echejire ego. Ona mahode na echejire ego. O pack jo ya n'okpuru mattress ya. Afrodi me ego a gejigota akpati. Mana ego ju. Imu fadun the government I na ebu ega na Switzerland ti ego there. All code number can they use? Onwezi onye nke nwunu ego aburu nke ndi ocha. Ufode je na Switzerland e jira afia mepo ofu bank. Apala ego Nigeria na apa na obodo Oyibo. Mana ndi mada na agari asi no job. Earthquake ne mebe ndi ocha, tsunami ne mebe ndi ocha. Tsunami nke ai bu ndi a na achi an kita. Ndị ahụ n'ofu post ha dịcha na wall, ọ ha bụcha tsunami. Oshi, 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 oshi. Onye na-ebuli ego ọra, ihe wee na-atụ ndị ọra n'ọnụ, ọ gaghị adịrị ya mma. Abụmọnụ ụmụ ogbenye so ya akpagharị. Anọ ka dị para ego ọha. Dash around each other, dash, or they call Goki name. You are just a postmaster. You are just our treasurer. Amen and amen. Oh, yeah, Charlie Bogger, I hear Bab, Bukwari, I would think Abraham. Oh, Abraham is Yaganana. Where for you, Kochuku? Oh, no, the book Kochuku, I want to charo. Or they can rather the man out there, Oka Gon Kanuku, Dicka Bishop Enager, Manaf ever make his deck. On Ege. Agadi ekwenka na aga Melchizedek Abraham kwasa ngongo ni no jiji aga se ndi ogara ya nile ma ndi aga ya ni aso attention oyo bu na kwasa asise part we ihe metere na aga sika eye uzo iri woro ofu uzo bu yo ye nchaja wokem bu mere tight Abraham omare ye. Oh, yeah, Mary. Okay, watch all the Afrozia. Then you go burie. Now, one, Ebu will be being Ken de Oma. Amen and amen. Amen and amen. Oh, my God, on a hakoya. Oh, my God, on a hakoya. Give us, we never lack. Onye ka Luke 6:38 na say, give and it shall be given to you. See, when they give and it shall be given to you. Come on, give. It shall be given to you. Amen. Nenu maye ba. Kachuku se ya baraka madu se ya. Abu na madu, iye madu Bible. Oh, we can talk at our full page. I'm going to pencil. Can I get mad? We are going to motor. You will not get a man. I'm going to go. If you give us a measure packed together, press down and running over shall be placed not in the post office, even upon your laps. Somebody touch. Once love, touch your lives. See, I claim the blessings of God upon my lives. Did that kind of laughs again? Now, Patron, again. And I'm by your talking, mother, your talking. Laughs. Did that kind of laughs again? You are two laughs. Did that kind of you are two laughs? Lapses. Ijia? I claim blessings on my laughs. Look here. God's blessings are on my lives. The riches of God are on my lives. The wealth of the Most High God is on my life. Silver and gold are on my lives. Divine health is on my lives. Prosperity is on my lives. Victory is on my lives. Success is on my lives. Miracles are on my lives. Fruit of the womb is on my lives. Favors are on my lives. Because I am a giver, I must give and give. And give, and give, and give. My life is a life of giving. Today, I enter into the covenant of giving. I am a young man. Maganana na mwando yiye Chineke ga ngozi mnihe nime Mapara ngozi ya tie na pato kwomo Naha Jesus. Amen. If any rich man is listening now, you have seen that there are categories of rich men. Ewere ndi were were onwe ha. Imano ha bu ndi ogere ya na eku. Mana ndi bu obu da rogbe na mmo. Aga na ahu na ha nwere. Mana ihe ni na ha nwere ha ji eme ogo. Oh, di abodi nke Abraham. Amen and amen. Nwere na ari Chineke na ebe di uku. Ya were ngozi ya nke Mount Zion of Psalm 128 verse 5. Were gozere munu. Dika na koma ka Lazarus. O kwere umu ogbe ndi no no wa Chineke bunire nu tupu ha nwo. Because I could remember there was a time Lazarus, the time he came to that office, that gate to serve as a gate man. He believed that the rich man would take care of him. Why Lazarus died wretched was because The rich man was a wicked man. If he was fortunate enough to serve in the office of a good man, as I'm talking with you now. Manina gari nenugu ifebe Pentecostal Street as in Enugu Amaka. Ewe hana ba white wash sepulchre. Ini etere penti. Ini aha mama nenu mani ime ya neshishi. Iba go Abuja. Ikirikete obodi siyeba obo Nigeria. Mado kono. Ndo kako. Sinete umu obo ya yande anachi ayin. Abu na he kwero abumonu so ha. Onya pataro enke checha oku nuka. Kedo ye checha go na Nigeria ana say hey, he's a lucky man. Maka no ndori ndori na achi. Gwa mo funi me ha. Ofa mbosa ka mna gafe na onisha gafe basic. Anya to tie basic. Basic ta he ha. Mbasabia and Ezek, as Nagalu Mujum, long car, long cause, a bit of foundation, any chain happier. I had to treat her in a keta. Kedo Yankov. Uncle, you never banked the archer. You had the Yamma or Lachin Archer, does it? Over the orchards and a government house, how that you were. Mandy governors, Mandy presidents. Mention one. Can we get Namma for the name of Foma? Is there an umbra? Can the governor catch each other to boo? Can you not wear? Oh, make him bad, Nuju. Jehok is in the media keta. Ọchịcha kedo ye sotere ya? Ngige. Kemgbe ọchịcha nke ọchịrị, ọka wetara onwe ya? O wetabeghị n'onwe ya kemgbe ahụ. Were azịza ejegharị. Kedo ya ahụfọ? Andy Uba abata. Few days ọchịrị achị. Ahun for ya. Kedo ya achicha go. Oh, nke ji mu obodo chichara. Ka na gbani opo na nenu. Savannah Bank ani ne da. Oye chicha zia omepe bank. Ima ho na ndi ana achi we salary. Basic salaries. Ego ha na ebu ebu. Aya batoga na side na ye nsogbu. Side e ja akpom. Ego ha na ebu ebu. Oku iwo da abata after that. Ochecha ochecha. Ohokwa na Chiezori ya, ewere ekpere kpefutie na nka. Oka buru PDP chairman. Imaka ya na media tupu ọ bụrụ ihe ọ bụ kita. Imeri ebere. Tore, nke chicha before oku. Oyogide na ayiyo, nwo. Ego ha na ebu ebu. Gwa nne gị na ego ha na ebu ebu. Amen. Chimara oke wee batazia. Umi ikuku. Uwa na eme ntụgharị. Owere ndika ha ga-atụgharị ofu ugboro. Wee ndika ha na-atụgharị ugboro ịsa. Wee ndika ha ga-atụgharị ugboro 20. Ha chekwe asị na gịnị mere ha na ha nọzite gị ọfụma. Agba ha nkịtị. Ọ dịghị ka ha ekunyekwa ọzọ ndị n'igwe si from nowhere. N'ihe m ga-eme nwatakịrị kịta. Watch it. Anthropological world, in an archaeological world, we make history. We work on how to make history, madam. Amy. In Kenya, na abacha chir, kete abacha hano keta. Ego mu Nigeria ni na abacha bu. Ebe kano ne area. Abaku area eri, chete we kano dende. Wala. Amy. There is no bank to buy today. So go. There's no bank to buy. Hatch and over the bank, Annie. So. Amen. Amen. Oh, my God. Come on, they're going to go down and have a good bank. Praise the Lord. Listen, my beloved ones. Under Nona Abuja. Ask one on the hand to go on, and then get on over there. You will ask one on the hand to go to Gimma. Neil Loon, nobody, Tony, Nukasian and Cosa. Western, yeah, they're banking on Apple has something and came one day bugging. Each one of what to go to Gimma. Who will get you able like a ducky? They're banning Umboy and Cosa Blue World, the Botata. Oh, yeah, Mitch. You might only come, my dear Yereaka. Magiwabu, boy. Bobo Yamosu. Make what any Bobo Yamosu. Joy again, Yano, say, you Bobo Yamosu. Metiaka, Metiaka. Oh, Kakanja. Bobo Yamosu. Amen. Amen. Even ever in a Chenaga Ginchena gate, Obi Adrogema. Oh, well, no more, but yeah, but I wicked. Oh, but in our conscience. How do you know villages? Do you know township? Do you know offices in the teacher? One boy, a petition writer, blackmailer. In our joining me, I don't know what you're making enemy, what you're club. Since I'm doing attacking her. Oh, boy, I'm most Holy Ghost. Amen and amen. I say, I could look back at one more topic in the joy. My hair by room, oh boy. Chuku, chuku, get Kendall, get your bonnie seal. My game, oh boy, everyone, I can't touch up in one. Double up in a was, huh? Oh, Joker. Oh, Joker. Eat that junk, get out of one. You're better than one. Your attitude to your situation will matter a lot. Amen. Amen. Your attitude. How do you accept this your situation? Abura ikpe se na agari, ogbe ga akwa mbo. Aka na achi ngwa gi mana gate ebe ahie na adro gi mana aro. Happy aje we ba ozo. Anọ na dia na eku eri. Obu ni ga anọ na gate dika Lazarus. I no leba na ekpe ekpere, bu nu obi na o ga adre gi mma. I no ho ka asi na Lazarus gburu oga ya. Awesome gate men na egbuzi na oga. E connive with kidnappers. I bought her a phone. He's coming out. He's coming out. Get man. Ian can achieve what he born. Now he's buying a Sirach 11, verse 21a. ọ sị gị ejekwana Romi ka ndị ọjọọ si ebi ndụ wee bụrụ ọgaranya. Ndị a na-eme kidnapping, ndị a na-ezu ori, ama embezzle public fund, ka ha wee bụrụ ọgaranya, ka a sị na ha bụ ọgaranya chi echichi. Ozu Ebunisi Onanyi ahụ one. Nke ọsọ gị chie chie ya, mana etikwana aka n'ihe ọjọọ wee bụrụ ọgaranya. Maka na ị gara ebe ndị ọgaranya ya niile, ndị akpara ya n'ụdị ọ dịkwa, gbada na saịdị na-ara, gaa saịdị be Dangote ha. Mbụ sọrị, ka ha na-akpọ nwoke nwere nnukwu ego. Ankoto. Be Ankoto ha. Ị batazị n'ụlọ Ankoto a eji eme ọnụ, silinda chachara. A na-akpọbu ya atakata agbọ. Oge ọ nọ ndụ, ọ mụ na ha kwatara ya, ofu mbọsị ndị na-eso ya chọrọ iji koboko pịabu m n'ụzọ New Heaven. Na m ekele ha n'ụzọ ọfụma. Ụdị e mere fada na Imo State ọha Kimbo fada, tie na boot, maka na ọ bụ governor. Governor today, what is he going to be tomorrow? Ọmụma ndị EFCC a ga-akpọrọ ya Ojenga. Ihe m na-achọ ịgwa gị nwa ogbenye. Maka na ịmago na eluigwe dị ọkụ mmụọ dị. Nekwe ihe kacha eji aba n'eluigwe ọgọ. Ọgọ na-emepere mmadụ ọnụ ụzọ mbara igwe. Nwere na-arịọ sio. Na Sirach chapter 11:21b sio. That it is easy for the Lord to make a poor man suddenly. I say suddenly. Is there any poor man here? God wants to make you rich. Ọ bụrụ na ị kwere na Chukwu ga-aba gị eze, and ọ bụrụ na ọ ba gị eze a, na ị ga-eji ihe o nyere gị nyere ụmụ ogbenye aka, kwụrụ ọtọ gbasaa aka. It is easy for the Lord to make a poor man suddenly and instantly rich. The word is rich. Instantly and suddenly rich. O jewe eme. Anya gozi aka. Na Deuteronomy chapter 12 verse 7. Na Psalm 1 verse 3. Gozie ukwu na Joshua chapter 1 verse 3. Na Deuteronomy chapter 11:24. Anya gozie ukwu na Psalm 121 verse 8. Gozie ukwu na Deuteronomy 28 verse 6. Ọpụpụ na mbata gị ngọzi ngọzi. Anyị nọ na Psalm 146 agọzi gị. Chukwu ga-esi na eluigwe na-edo gị nwa ogbenye anya. It is easy. It is easy for the Lord to make this poor man rich suddenly and instantly. Join me and pray. I believe in you, O Lord. My Jireh God. O Lord, be my Jireh God, the provider of Genesis 22 verse 8. Because in Philippians 4 verse 19, you will supply all my needs. All my needs. Abundantly. Abundantly. According to your riches. In glory, in Christ Jesus. And somebody will shout three hot amen. 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 Oh! Chineke agọzie mụ ụmụ gị na-efere gị aka ofufe. Ndị ji aka gị bulie elu tinye n'ime ha obi e ji eme ọgọ. Generous hearts, because givers will never lack. Oh, remember Toby to the giver. God bless you. And the highest giver is Jesus Christ. He even used his life as a sacrificial element for us. He gave us his body that we shall live. He became poor. In 2 Corinthians 8:9, that we shall become rich. We shall become like Jesus. under a high-tech kinetic spirituality. Givers. Jesus' friends are givers. They pray, I can say, Jesus, I will be a giver. From today, I accept giving as my vocation, as my primary vocation. I must give and 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 give. Oh! And when you begin to give, the fragrance of heaven will begin to follow you. You begin to smell aromatically. You become automatically cherubic and seraphic. Angels will be following you around. As you give, you never lack. But those who do not give will eventually lack. Today they have, tomorrow they will lack. Today you don't have, tomorrow you will have. Because it is easy for the Lord to make a poor man suddenly and instantly rich. Somebody claim me with seven hot amen. Seven hot amen. Oh. Yeah. Aye, 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 aye. Chukwu na amara yebu Chukwu bobu ni obo yenu. Abara Jesus kuchie umu obo ya na aba odibo. Umu obo na Nigeria Chineke tekwa unu na haji. Imagine a hundredfold on earth and more in heaven, in the name of Jesus. Anuza nine, banuza ngazi umobo ya mechire mechi mepewe na ha Jesus. Agazie mu nkiru unu. Jeremiah 29:11 says, our plans for you for a future filled with hopes and blessings. Muna ndu kojuku agazie nkiru gi. That future. Ebe buswana wegi tata. Chenu wanke gika chanjo. It is easy for God to make you suddenly and instantly rich. In our mother, Brumoto Payagi. In our mother, Chiriki, or not Chiagi. Oh, what do you chuck on my mill? Amen and amen. Tubu mother, you go to Chigi, you go to give them more. But see, I can add a Chigi, you give them more. Key motor, Chiri, give them more. Key owner, Chiri, give them more. Key ego, uno ego. In case of Isaiah 45 verse 2, 3. Eba ha kono bazo rodu gaga. In case of Isaiah 14, 14. Eba ha gold you pack in a silver. Ewe we ni ake no nata ye chukune ye. Divine supply. Owe do yani a chinye ki. Amara omu ye dere na ki. Akwa na akwụkwọ nsọ na John 2 ka mmadụ bagidere akwụkwọ mmanya agwụ ọ bụ onye ọgara ya mmanya ya wee gwụ anwụ ogbe
Jesu wee nọrọ kpaa ike sinsi eji echuwezie mmiri. Ite niile dị ebe ahụ agbajuo ya na mmiri. Ndị bịa na agbamakwụkwọ kwụọ na laịnị buru mmiri na-abata. Na ka akwụ na laịnị buru na-abata. Ihe eji alụ ọrụ ebube na-abata na be gị. The matter, essential matter for the miracle is coming. And Jesus will release the form. And the matter and the form will produce the miracle. Amen and amen. Ọgwụ na mmanya agwụna, mana ebuzi mmiri na-abata. Onye ga-eme mmiri ahụ ọghọọ mmanya suddenly and instantly, ọ ya nọ n'enu ọta. Ọ bịa ka anyị na-achụ aja na-erughere, ka na-enu ebe ka na-enu ọta. Ya ma bụrụ onye isi nchụàja, bụrụ onye ebune eji achụ aja, bụrụ onye na-achụ aja, bụrụ ọta nọ na-achụ aja, ya bụ ntabulu imo, odogwu n'agha bụ Jizọs. Ọ ga ogara ya ngangada 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 ngangada. O mesie bịa wee ome onwe ya nwee ogbenye ka mụ na gị bụrụ ọgaranya. Ngwa bụziri na ọgaranya n'aha Jizọs. Anyị ga-achị nri chikwa aka elu were okwukwe anyị gosipụta na chi anyị dị mma na ọ bụ onye dowe ogbenye anya. Ekwem na Chukwu.